Oh na 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 na. A chinga. On the music, why? Oh yeah yeah.
Yeah 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 yeah.
Oh yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah.
Yeah. Ana mwendo wa malingo ndo vile anakosha sha. Anadai yuko single chile kitu ataidondosha sha. Anani stress huyu binti malingo na waza ile kitu itamtosha sha. Ya kenyanye kutane na tindo yani usiku tutakesha sha. Yani yuko ngacho tukimpima naonekana fundi fundi eh. So wale wanaoji boosti na pombe ati nikifika chumbani ni mombe Katoto mnato vina zake lipsi kama spice wa Burundi, Burundi. Akamechanua kalembo shombe shombe. Atwende mutora ukamone mama konde. Yeah 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 yeah. Nime potea, anime potea. Katoto kana katika, kana kata kata nime potea. Ati nime potea. Oh oh oh, anime potea. Anavo smile, smile, dona nifanya mina feel happy toto. Ukonda ni kipoko, yeah yeah. Kifanyika tunza tunda poli uyo. Akitembea kamu doli uyo. Shida wala sio kula pia. Mwezio vina changanya vikuku yeah. Kanipenda mpoli poli uyo. Hata nikashike kigololi uko. Yani kiza kikingia. Eti baby nishike kwa huku. She's my number one. She's my only one. Atini memzoya. Mzoya ye ananimaliza. Yani kwa macho tukimpima naonekana fundi fundi eh. So wale wanaoji boosti na pombe ati nikifika chumbani ni mombe Katoto mnato vina zake lipsi kama spice wa Burundi, Burundi. Akamechanua kalembo shombe shombe. Atwende mutora ukamone mama konde. Nimepotea, animepotea. Katoto kana katika, kana kata kata nimepotea. Ati nimepotea. Oh oh oh, nimepotea. Mtoto anakatika.
Another gbedu from nigerpickup.com.